Umanina toli mazani mani pegalia. Being is a fully bandanes on the monies I want to do it. Young in to love me. I'm so well, I Umanina toli mazani mani pegalia. Being is a fully bandanes on the monies I want to do it.
Bila wako banga ina wako bisiye. Ulobole ngomshube wakilile. phansi kaja mahade ngicaze ngamazi bathi gogo umfoka ndwandu sibamali umfoka ndwandu mabuthi umfoka shabala umondi kwahade bemabethi munye uthisha othisha munye uprincipal odlala ingoma enambithekayo phansi nandizitha wesehlela kancane umsiza umfoka mncuka uthi makwami kuwadlala imbela umfana wathi umumfowacula bathi nathi siyafakaza maleyonda wayesethi umali umfoka mlotshe siyamazi umfana wafika nengezo ye-apula ngisho isoka lakho ngisho ikhawu lakho layindingezo ye-apula tisha othisha unini manje katibani nje lema sakhale sami isiginde bayivuma bayazingo ibhunge umadoda umfoka amaduni inkosi abalandele enyukase umadinyela ubezikhona unje mnani uthebe umfoka dlamini e-150 udreke umfoka msezane engotshe esigubu umthenge umfoka amaseko umesula umfoka mkhonza usenza umfana ozanele usandile umfoka nkosi usuka ngephendu usalula ifebe enyukase ifunge umqimbane umfokazane ubhele nomvete eduwatho kuze wajabula ngisho ucini umfoka amadide benothulana umfoka mbungo sejimnistic ababazwane sebethi yese mina unyawo zengane ziyadela ngoba zayinyathela into kamina ngilo umfana odlala ingoma enomshushambanzi salithatha ipepe nomusho salibeka phanzi alishisa amaqeda sabona umshushambanzi wena nawe nalo naloya manyendapho nginitshelela zindaba zenu ngithatha iy'nto zami nizenze zenu izidla ibanda sihlula ngisho kufudumezayo manje kanti madoda anjani ndihlula ngisho sanimbhalela ama-collections ngithi gijima kanjalo ngibhele wotumo itshile omgunyathi nawe mgobhoze embebani ngifike nibatshela bonke ukuthi ngithe kubona inkunzi nenkunzi 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 ayifulathela imbele le bayidla khona ngomahlulwa yilokho wenika nathi isiginye ngithi sishaye ngithi sishaye okay hhayi angikhulu ukubakhulu olake mina ngihlatshe somyezane simile phezu umfulo omncane umadidi ngasibona ogwadulo ngayigothi inkani ngithi ngisayihlaba nabo njalo abafana bami babesukuze ngisho ninedole sanazinoze behlebe esite unontanda kuwo kodwa mina ngiye ngithazeke ngoba bekuwumfanele angisaganile ulindani umfowaxaba umehle esifebe umfoka mncuku ugise egolide usidle umfana omncane edukathona ucebe umfoka mtshalo ungasondeza umfoka mtshalo usimba umfoka mkhwanazi usakhile umfoka mthelezi ujobeza umfoka ntombela uwakheni umfoka dlala qondanise umfana kashabalala ubuleti umfoka mata ubotawuzena umfoka ncumane majikutshela umfoka msheni ugalazisa madonsela uthanda abantu umlindozi umfokazwane asambeni baphana basemzobanzi kwangoma kayipheli kuphela kwebakwendoda thisha othisha ngithi ngidlele mzamo kwagogo umemeza zonke iy'ndlelo zakwethu umemeza ugogo uzonyakaza intombi yakamsezayo ugogo intombi kajiyana ugogo umkhulu umama uhamba nobani ithole sikanyambo ngithi sabela gogo simba mkodi singawulala uzidlela ngamajalanini kwabezizo ubuhlungu behla ngomkhono ngase kumemeza inkinga beyisola abakafakazi nabasendinzi ukhozi ulandla amazinyo abantu abayikhalamisa ugogo lo gobile akagobanga yena kwagobisiwe ngase kumemeza imamba kayizimuka izimuka izifile ngase kumemeza impahla ngasonyika uyovizi uyovumhlala ngithi anofika njalo noma sekungandela ngomkhonto ezizikazini nangiyakuyofinenda lisoka lamanyala lela mhlowane ngobuningi namakhosi azali ukuthi angibekova kunaniyepha lasongezazi ukuthi yela intandokazi layimithi imithi salikala ngithi sizo zikabunga nomakeba nize ngalokothi ngibeke inkunzi engenabhondo ngoba siyohlala ngobuyihlaba njalo thina siyibhose maeseizakuzikhakaza kaleyo ndawo sengibuza abangani ubasikita ngixosha ngomaqhutha yeqani ngidlala bedude bayithengela amasaka isokela intombi kadila endlini ukhiphothi ndembembe kamahlaleli ngoforo zomthala kuba zesiyondazophuziswayo eyiginopeni ngisakubethe ngayo uthi umthala umfowandlo indoda bahlala beyibiza ugudi nodisemba kodwa mina ngasho ukuthi inkosi yamashela daka ithi uthala imfowandlovu daka umfata odala ungiphithi badaka imthanda kamasikani ongiphinde beyimo wakho smd ngiyampela la fulathi
Come, let me find. Yes, you are my friend. Why should I love you? 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 Why should I